to be DJ Joe Informe. Log on to www.djjoeinforme.com.
Nimetoa hizo zote bila chukiwe, lakini bado na baraka hazishukiwe. Nieleze Mungu mbona hauniguziwe. Nitazidi kuinua tu, hata mambo yawe aje tu. Mungu nitakuinua tu, sababu wewe ndiwe Mungu tu. Teseka, magonjwa nayo yakaniokota, rafiki zangu wakanitoroka. Mungu wangu, wewe hukuniacha. Nitazidi kuinua tu, hata mambo yawe aje tu. Mungu nitakuinua tu, sababu wewe ndiwe Mungu tu.
It's another year. Watu wa Mombasa mwajisikiaje leo?
Sisi huwa feki sana. Wape rhyme zake Mungu, wape wape wape. Yuko hapa yuko pale, yuko nasi sasa. Inafaa to bring watch wote kwake yeye. Usifadhaike wala usi give up all. Devil na scare cause I want thing I know. Mr. G.O.D. I'm a shepherd, I'm alive. He's the only one who can keep it real for me. Usifadhaike wala usi give up all. Devil na scare cause I want thing I know. Yeah.
Ina tatu ya kino ya fiki. Ina situ ya kino ya fiki. Ina skulu ya kino ya fiki.
Yeah.
visa kwa legal tender. We can give them what we get a legal tender. So you know we really give them really capital. No matter where you go, you still a member. Nikki was snatched from that amenta. From the ones of the year to December. Yeah, we know we really give them really capital. Yes, both fathers, you know them a member. Wanna fight every day with that amenta. Day and night, man, to December. Man, you know we really give them really capital.
Afrika, mashariki mpaka Amerika, Australia mpaka kule Asia. Upanga wangu nao ndiyo Biblia. Si baba iki muofu anapokuja. Kwa nini najua mimi sitashindwa? Tafadhali wewe hebu wika, kabla madakika hayajakwisha. Tutajisema kweli twawapenda. Nipoza sisi basi sasa tunasema. Tukisema gospel mna wika.
Tukisema gospel mna wika. Tukisema gospel mna wika. Tukisema gospel mna wika. Mna wika. Mna wika. Tukisema gospel mna wika. Tukisema gospel mna wika. Tukisema gospel mna wika. Mna wika.
later. Three for me an innovator. 5, 6 to drop it together. Give them with it. Cha, rude omega wow, what you check up. Leave alone net wow gangsters. Wanna to try to see my beggars. Give them with it. Cha, never ever ever try to teta. To the living I am big maker. That is why I tell you to be ever. Give them with it. Cha, road is why it's easy to chop acre. Eco wonderfully made shaper. All you gotta do is take a stepper. Give them with it. Cha.
Got to be DJ Joe Infalme. Log on to www.djjoeinfalme.com.
Chiri chiri bang bang, bang chiri chiri. Jesus come with the bang, bang chiri chiri. Blessing come with the bang, bang chiri chiri. Bang chiri chiri, chiri chiri, chiri chiri, chiri chiri bang bang. Bang chiri chiri, Jesus come with the bang, bang chiri chiri. Blessing come with the bang, bang chiri chiri.
Porcupine alongside
Mr. Iggy Iggy.
Hey, yo,
they don't know.
Call me Cristo. Zakata music scene.
Wanataka kuokoka Yesu Kristo alisulubiwa. Damu yake nayo ikamwagika. Dhambi zote tumeshasamehewa. Sasa tunangoja Yesu arudi tena. Useme haleluya. Kama unajua umesha okolewa. Yesu Kristo amesha tuokoa. Majaribu yote tumeyapita. Wagonjwa wote wamesha pona. Milango ya mbingu nayo imefunguka. Kwa wale wote wanataka kuingia.
How many man don't forget up and pray. Thank Father that you've seen a shining day. We not go port on, we not go follow Satan way. We pray to the Father every night and day. Praise Him if you wanna get some blessing. Praise Him, make sure faith is firm and strong. Praise Him if you wanna go to heaven. Praise Him in the morning and praise Him all the time.
Me no help, I just call you brother and sister. We got to come together, then I listen what you say. Me have to say this is a man who can walk on the water. Jesus Christ gonna die for you and me. Me have to say that that is the only thing. Me have to say that I'm gonna just love you till the end.
Wanga papa benyanga, wanga mama benyanga, kata wana benyanga.
Twitter, Instagram, and Snapchat.
mante nimepata mpenzi yale ananipenda na nijale yale kila time kuna mimoi jamani nilipatana na 99 love it ikawa just so so tight inakuwa so mchana na night na hiyo ndiyo story ya love of mine ameniguza yani inje na ndani rohoni ya kilini yani kila mahali yeye unifanya nipepe angani na hiyo ndiyo story ya love of mine
Nishapata mpenzi mie Nishapata mpenzi mie Nishapata mpenzi amenia Nishapata mpenzi mie Nishapata mpenzi amenia Nishapata mpenzi mie Nishapata mpenzi amenia Nishapata mpenzi mie
Vitana juu, vitana juu ya hewa, vitana juu Vitana juu ya hewa, vitana juu Vitana juu ya hewa, vitana juu
Kama water flow huku na kule kama nimeonja Johnny Walker Lakini shadow bado ukienda kwenye shule utapata njalo zangu ni za mbele Ni masinili napenda kubarizi na kutunga nyimo nyimo ni sababu sina budi Kuspread hiyo word dani ya wild sasa wewe umesikia neno Usilete maneno ili baadae ukasaga meno ni kama sumsu meno Sikiza word uwe chase hapana usiwe chase alafu uwe sawa bila kuwaza kuwazua
Nasiba nilishi na meni ya poa Nasiba nilishi na mpenda mwana Nasiba nilishi na meni ya poa Nasiba
Mimi ni mnama hata kawa sijasoma mikrofoni nitaroga hadi Yesu tatokea Hodea, Korea Kama wewe kala utakuto umelala Basi nami nikimona tuta kama tamata
Mahali tutaenda ni jaro za forever
However, mana cheza, utateleza rekebisha maisha Sababu geda zimeisha Kabla jehanamu iwe loji ya maisha
Kama six on God, kata send my angel to show us say
Mudido
Tupitie kwenye hiyo jo
Mudido
Twende vio mpaka kwa
Mamashiro
Atupitie hizo ma
Maniro
Tupaki tunasifu God
Nidiro
Na nyijo mnyongwe
Aki wanu
Ausio
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 Ndiyo ndiyo
Aha
Chibi Gate
Kama
unataka kumeka
Cause DJ Joe will definitely get you moving to the beat.
See you.
to the prince of peace.
Of come, the enemy a run bout like a roaring lion. Him a seek to devour every minute of your hour. Him a seek down your power. Him a walk at night and the daytime hour. Rise up, man, with the Holy Ghost power. We a hear them, yes, we have to hear them, not fear them. With the word of God, we have to boot them, we shook them up. On this rhythm, we rebuke them. Yo, in the church, we are rooting them.
Me flossing, yo, flossing about Jesus. Me dancing. Well, dancing to Jesus. Me burning. Well, it's a burning for Jesus.
One session, one with the Almighty God. Time to make a left to take a U-turn. You have to feel like a jet on the runway.
This one dedicated to the youth.
Me bragging. Ayo, I'm bragging about Jesus. Me burning. Well, me burning for Jesus.
And give me one. Pass up with a tribulation. Open up the Bible for you, save the nation. When I rebel, when they make me feel the congregation. Man, I drop the heart of this combination. Well, when them no say them a rock, I feel the hell of them. Evil spirit I go burn with the holy flame. Them a never know a Jesse be the only them. A devil come like a lion, him a never dem a hoe. When Babylon a bow to me God, them a never know fi hit him with a rod. Them no other be a greater than me father. A this a yours truly, cause you never hear another. We a
hoe. Yeah, what we want them to do.
He makes you cry.
He makes you feel lonely inside.
But
blinding day. This is just a blind date. Come on if you're feeling
go let it go, go let it go.
When you get hard, you better be alert and so smart. Devil is coming in a shotgun. All you want to do to see you falling down flat. But you really are seen the ghetto, you're not growing strong. I never leave for longer. Fucking match of ganja, their life in danger. If you tell them, yeah, that the anger gonna rise up on them. Gonna see him destroy us like
go
a national anthem.
See you. his fingers to your ears at full throttle with no loss of data, fluctuations, signal interference, or doubt. It can only be DJ Joe Mfalme.
It's got to be DJ Joe Mfalme. Log on to www.djjoemfalme.com. Follow DJ Joe Mfalme on Facebook, Twitter, Instagram, and Snapchat.
Sunga nyaka sungra karogo manolipo kiki kenda makoruni kete nyala wacho awendo kwenye rewa henga walisema
fingers to your ears at full throttle with no loss of data, fluctuations, signal interference, or doubt. It can only be DJ John Palmy.
Yo, yo, 20 cars.
Mwenyezi Mungu namtukuza, namshukuru. Every single day I'm gonna sing for my Jesus. I'm gonna make it known that I'm a new believer. Yes, yes, yo, bado sijamaliza. Brother, tafadhali sikiliza. Mimi sasa niko hapa kutangaza kwamba mshefa nimeona mwangaza.
Kila mtu waweza kuokoka, dhambi zote zaweza samehewa. Mkaribishe Yesu moyoni mwako, muulize asamehe dhambi zako. Kila mtu waweza kuokoka, dhambi zote zaweza samehewa. Mkaribishe Yesu moyoni mwako, muulize asamehe dhambi zako.
Kidding, I just sent too bad. Every not tell me, just want to Western people to get lost. He tell them to change, he not tell them to take everything, but he tell them that you should marry many wives. That's not right, that's just too bad. That all Mr. Rafton on already to know, just rectify you.
Read your Bible and then go to church. That's the only way you'll meet Jesus Christ. Stop and everything that you are doing. Witchcraft will never take you straight to hell. Stop witchcraft, stop polygamy, stop China, that's the only way you'll meet Jesus Christ. You'll go to heaven. What's the promise with me? I'm number one.
Sinyanga siwere, nakusinjele hao mtufu. mchanga Yani we ni mbuyu Unifanya hadi dhama haka panga Kweli we ni baba We ni mbuyu, we ni mwanzo hadi mwisho Matoksi na mafaka Zahidi ya muziki Album umetupa Pesa ulitupa Baba to kuona Yesu to kuona Mokozi to kuona
Yamekusha, kisha papo hapo tu, akamalizika Oh, sitini bibi nita kueleza Kweli alinilipia deni na si kwa mapesa Nitasema kweli ndani mimi nampenda Alinifia dhambi zangu bila kumpenda Alipodungwa damu ilitoka kuniyesha Alipodungwa maji yalitoka kuniyesha Oh, sasa memsafe zaede Sasa memsafe kote Sasa memsafe moyo mne Sasa memsafe ndane Sasa memsafe zaede Sasa memsafe kote Sasa memsafe moyo mne Sasa memsafe ndane Nakwambia mimi sina madeni Nakushanilipia hayo madeni sina shughuliza Hayo madeni Yesu wangu washalipa madeni Nakwambia kweli mimi sasa sina madeni Nakushanilipia hayo madeni sina shughuliza
This is the DJ who makes your favorite DJ wish you could go back to the DJ school.
Log on to www.djjoinfalme.com.
Presenter, my DJ, what you need to bend? Me find ya, music, body, grinder. Kill a man,
Daddy Wizard.
Sasa yeye huwa eleweki. Sunday school tulishinda pamoja, shule ni tulikuwa kwa siyu. Mpaka wakati tulimaliza shule, ndipo hapo tukapoteleana. Alinifanya ni mjue Mungu, juni yeye alinihubiria. Mara yeye akaanza kuwaka, kanisani akapotea. Sasa yeye huwa nalewa, mtaroni pia nalala. Polisi wamemushika, pia wao hata wamechoka. Pamela njoo kwa Mungu, bado anakupenda. Ni nini kilicho kufanya kwake Mungu we uhepe?
Tulienda shule pamoja naongea na Pamela. Tulienda kanisa pamoja.
Bora ana pesa, atafanya anachotaka kuwanyanyasa. Kumbuka Yuda, alipewa pesa, amsaliti Bwana Yesu. Kumbuka Yuda, alipewa pesa, amsaliti Bwana Yesu. Shilingi ya Kenya, ndo inafanya tunazunguka River Road. Shilingi ya Kenya, ndo inafanya viatu zetu zimekwisha. Shilingi ya Kenya, ndo inafanya udharauliwe kwa jamii. Shilingi ya Kenya, ndo inafanya uheshimiwe kwa jamii. Shilingi ya Kenya, oh oh, inatuzungusha, oh oh, inatufanya kama jinga.
Get up and get down, 'cause DJ Joe will definitely get you moving to the beat.
play and I'm fitting as a telling a chupa numa. At a tempo, Nasigara, who was a temina chupa numa. Put a tema, Nakuti, a tomb is a temina chupa numa. Put a mula, Nakuto, a piamina chupa numa.
Yukondani, na nanje yukondani, kwa kei wa home na kotira. mateso yangu. Nafsi yangu imegandamana na mavumbi. Niokoe mikononi mwa midomo ya mbwa. Kwa nini nateswa sana kwa ajili yako babaga? Niokoe mikononi mwa watu wabaya. Fanya hima unisaidie.
Come
kufukuzwa kwa nyumba, nikarudi mashambani kuishi na wazazi wangu. Kumbe hiyo setback ikawa ni my comeback. Mungu wangu amenikumbuka, Mungu wangu amenikumbuka. Wanaonipenda ninawaombea, ya kwamba Mungu atawakumbuka, ya kwamba Mungu atawakumbuka. Kuteseka ni kwa muda, kuteseka ni kwa muda, kuteseka ni kwa muda, kuteseka ni kwa muda.
Facebook, Twitter, Instagram, and Snapchat.
Yesu Kristo akuita kuokoe, wachane na dhambi ya kuokoe. Heu wachane na dhambi ya kuokoe.
Somebody say,
this is your favorite DJ's favorite DJ, Mixmaster Joe.
Log on to www.djjoeandfalme.com. Follow DJ Joe and Falme on Facebook, Twitter, Instagram, and Snapchat.
Mungu wa mbibu.
umejibu maombi yangu. Siku sita sita nkaingia kwa prado yake.
Those of you that think that gospel music has gone too far, you think we've gotten too radical with our message. Well, I got news for you. You ain't heard nothing yet. And if you don't know, now you know. Glory, glory!
Ain't no party like a John Coleman.
You better put them hands together
party.
And act like you know up in here. Cheap beat!
Baby, I'll be going through something that's really got me down.
Put your hands together. Church up in here. Come on, chat.
Shame in my game, God's property. Getting bigger, turn, ain't gonna stop me. I'm a star.